Hey, what's up, guys? This is Rachel, and you're chilling out with DJ Arika.
Tetema, yani kama umepigwa shot. Tetema, ipe miganisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye coach. Tetema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za bukofa, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah. Nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto.
DJ Arika.
Tetema, oh mama, tetema. Tipo, tipo, tetema, oh mama, tetema. Aya, tuende, tetema, oh mama, tetema. Shuka chini, tetema, oh mama, tetema. Aya, tuende, tetema, oh mama, tetema. Tipo, tipo, tetema, oh mama, tetema. Aya, tuende, tetema, oh mama, tetema. Shuka chini, tetema, oh mama, tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngeta.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta.
Asa goza, doza, keza shogoloza. Kufa chali kama mende. Maria Rose, poza, tungiline goza. Tuende ni kupige nyembe.
Okay.
You make my mind go kolo, kolo, kolo. Ukinuna tunie doro, doro, doro.
Sani pesa digi digi.
Wash.
You know ya gigi gigi.
Wash.
Funga kibindo mkwiji kwiji.
Wash.
Nikunyonge kazigi zigi. Tete.
Oh mama tetema. Tipo tipo tetema. Oh mama tetema. Aya tuende tetema. Oh mama tetema. Shuka chini tetema. Oh mama tetema. Aya tuende tetema. Oh mama tetema.
DJ Arika.
Goma lapa moko sleepy man. Naka mwusha nisoma mpango mzima. Ndili goma lapa moko. Linavu kunda na unakunda. Tundi nalo. Goma lisha jia chia. Tundi nalo. Ah. Oh, oh, oh. Linavu kunda na unakunda. Tundi nalo. Goma lisha jia chia. Tundi nalo. Melisha nguwa nanga. Fanya ima usi watu nyuma.
Sumuge bade la kasnegia.
Twende nalo.
Kolololo.
Twende nalo.
Usi hante twende nalo.
Twende nalo.
Na kangoma miliko jiske miliko dati supo wapweza na mshikaki permende kende nikiliki dati yo better nuo mkomi ya rombo eniko na kashamba uko paradise takweka uko juu utafina linavyo kwenda na unakwenda twende nalo ngoma lisha jia chia twende nalo ah.
DJ Arika.
Oh, Leo kama kama sutra mama.
Kama sutra.
Kama 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 sutra mama. Yeah, 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 yeah.
Kama 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 sutra baba.
Kama sutra.
Kama 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 sutra baba. Yeah, 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 yeah. Zakuba kazi pane mlima baby.
Fire baby.
Yeah. Fire baby. Na siri zangu zote nzatoboa.
So many things I want to do to you, my baby. Yeah. Na siri zako misita toboa.
DJ Arika.
Selecta, I got something to make you better.
So.
Light the fire, me na be better. Light the fire, me na be better. Selecta, I got something to make you better. Light the fire, me na be better. Light the fire, me na be better.
Leo kama kama, suta mama.
Usha washanare, hanjam kare, leo michuano kiro jamila.
Nasi mare mare, ibei kale, kashpadam na kubalika.
Mboga juu ya meza, temeza kimurenda, washaudi na kadhalika. Vanessa, I got something to make you wetter. Baby, let me kiss it better. Light the fire, me na pepeta.
Now hear this.
Leo kama kama sutra, kama sutra, kama sutra, kama sutra.
Don't go, I'm kujain. Tete soma namba, I'm vutain. Kama ni nyama, I'm wekain. Panya ni namba, I'm bain.
Asa tonight, we are dunda.
Dain.
Asa my girl, we are dunda.
Dain.
Asa tonight,
tonight, we are dundain.
Today.
Dain.
Asa tonight, we are dunda.
Dain.
Asa my girl, we are dunda.
Dain.
Asa tonight,
tonight, we are dundain.
Oh yeah.
Sato magitha, nimeingia club hivi. Na kuna dema na cup easy. Kwa phone nikana ita cup easy. Kwani mama, what's up bana? Nikamshow na itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter. Na ulete bill hapa. Akadai kwa ni utika don't you are you. You can tell my friend who nye madu. Izo ni runga sma wachia gazeti. We kwa ni kunwa in carpeti. Tonight I'm made by new khaki bed. This la lazima lizain me bana.
Dunda eh.
Ase tonight we are dunda.
Dunda eh.
Ase my girl we are dunda.
Dunda eh.
Ase tonight.
Tonight we are dunda eh.
Today.
Ase
tonight we are dunda.
Dunda eh.
Ase my girl we are dunda.
Dunda eh.
Ase tonight.
Night we are dunda eh.
Oh yeah.
Dunda
eh.
Dunda
eh. We are dunda.
Dunda eh.
Ase tonight we are dunda.
Night we are dunda eh.
We are dunda.
See we kunwa and enjoy the night. Shika chicken wing baby pick a bite. Leo si my whiskey na figa pia light. Na vile kuna go everything is alright eh?
Baby una bam bam bigi. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa kibiriti. Bigi bam bam zinifiti. Baby una bam bam bigi. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa kibiriti.
Oh my Jesus.
Baby, no geshe, no geshe.
sherehe, baby nonge sherehe. Raha, raha tu kukupenda na na wewe. Raha tu. Ukini ache utoni pajaka laro. Nipe mimi kwengine we useme no. Shinde ibilisi kwenye kichwa chako. Ni mwenzako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. Ni mwenzako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. Chaniambia, mimi nitaridhia baba. Hata ukiwa mbali nitasubiria. Basi nogeshe, nogeshe baby. Baby nogeshe, ninogeshe, ninogeshe baby. Baby nogeshe. Ra, ra tupu kupenda na na wewe. Ra tupu.
Bananas, making night boy want to bad bananas. Fanza is on nana girl.
So tell me what a man got to do to be next to you.
Yeah.
Or tell me what a man got to do to hold on to you. Stuck you in me, what I was in me, na kufana wewe. And the way that you fly, I can't. deny, nitalipa ndege. Sitaki uende, waseme na kufana wewe. Enakera deny, wele kutulayo, nitalipa ndege.
Man, I got your tongue right now.
Usipime mwanao.
I got your tongue right now.
Uye, the man.
I got your tongue right now.
Usipime mwanao.
I got your tongue right now.
Uye, the man.
I got your tongue right now.
Usipime mwanao.
I got your tongue right now.
Uye, the man.
I got your tongue right now. I got to tongue right time.
Man, pussy pimmy mono. Oh yeah, the man. Pussy pimmy mono. Yeah. Nobody's promised tomorrow. So give me a chance and say hello. Spend some time and money from Pacho with Night Boy. Yeah. Nobody's promised tomorrow. So give me a chance and say hello. Spend some time and money from Pacho with Night Boy.
I got your tongue right time.
Oh yeah.
I got your tongue right time.
Who's the pimmy mono?
I got your tongue right time.
Who's the pimmy mono?
I got your tongue right time.
A Night Boy.
I got your tongue right time.
Pacho.
I got your tongue right time.
T-Walk.
I got your tongue right time.
Be the one, yeah.
I got your tongue right time.
Yo, man, this is Marcus Original.
Yo, yeah.
Aka the dancehall Don. Aka the Zulando General. Yo, man, me represent for one and only DJ Arika. Yo, man, the baddest DJ out of Africa. The dopest DJ. DJ Arika, can you show them what you do the thing, man? Yo, yo.
Tell me, make it pizza go for my wazo. Oh baby, katina kutunuku mia mia. Kwa kitomi ni kandei, kwa moto baridi si kandei. Kama ruba ni kandei, tuwe wote. Come baby, come baby, sumari kwa nyundo ni gongei. Oh Monday to Sunday.
Kwa kochi kitanda naichumia.
Iyo kote
kiona kwa juu chini naizamia.
Iyo kote
sungura nipe karoti marage sijazoea.
Iyo kote
nakunja goti napandisha mori na chichimea. Oh yeah. Baby, baby,
ukitoka kuoga nitenge ya moto moto. Tinga moka kitenge, tutoke mtoko. Ah, boda kwa boda tuteme, chocho kwa chocho. Tena nikichoka ni bebe, mikwako mtoto yeye. Rafuzi ya pemba rangi rangi
pare.
Nyule kihindi chambi chambi
na
cheza rafu kona bambi. Boko boko.
Hey, refanta kopa penalti. Mpira ushawe kwa gati. Tinga za kupiga shuti ni kudaki, yeah.
Kwa kichomi ni kande, kwa moto baridi zigande. Kama roba kugande, tuwe wote.
Ooh, yeah.
Oh, kambe bikambe, sumari kwa nyundo kugonge. Oh, Monday to Sunday.
We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Nikiku miss na kamu through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one. Hold on me, kuku hata kidogo ndani every day. Baby waja mchezo ebu come my way. You make a grown man sad for sure. Kaujajua mami now you know. Ukiwa na miwani shika mo. Ndani ndani
Kwaro. Oh baby, come slowly, go slowly, yeah. My electric shock won't shock you. Come slowly, go slowly, yeah.
See baby, now we are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me, I call on you. Miki ko miss na come through, yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one.
Nimekufisha bwana, nimekuteka mwana. Unafati kwa love, wale pale washa sana. Nipe mama, tujenge kiwanda. Tutoe bombe zote hata wani ya kitanga. Minajua kwamba wana concentrate. Nekoku wacha baku negotiate. Wako wana ngoja sana kufinishate. Lengo la ukuma ni kupenetrate. Uje ni kubebe mgongoni, madia. Ucheze michezo ya utotoni, madia. Kwa furanda za mapo machoni, madia.
yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. I see, I see.
Kinanda, toto sauti lai. Ya kutoa nyoka pango. Soma jiwa nani. Kama ndege mwitu.
Shuka, uje kunikanda. Hebu shika panga, uje uleme shamba. Sing for me, sing a song wa kinanda. Ukijoka sana jilaza kwenye kibanda. Univa jinongesha usoya. Kuna wafunga midomo. Utama lipsi za kosho. Metu shika nilikono. Univa jinongesha usoya. No one from the dumbo. Put your money in the cushion. Put your chicken in the corner. Put your little baby in the goni. Madia. Put your semi chaser out of Tony. Madia. Quarfuran does a map of my chum. Madia. Oh, yeah. Oh, yeah. I say, I say.
Talk to something like. Ya kutoa nyoka pango. Sonda kiwa nani. Kama nyaki mtu.
Pate tanda kuli. Oh oh. Toga uchie.
Kama nyaki.
Nikimuna bala. Baby. Akia mungu kifa. Ah. Ananipata maa. Kila tani kimona, kachwa yangu juju. Kila tani kimona na niparai. Mundo faras, alufu ya warash. Kila peni keshu kusawa bila cheda. Every time I see you, I go gaga. I go gaga. Every time I see you, I go gaga. I go gaga. Every time I see you, I go gaga. I go gaga. Every time I see you, I go gaga.
Feel hit, na feel free, na bado na feel breeze. Ni kama niko kwa beach. Ushani mix, tenu kani fix. Ushani changanya na bado adojani kiss. So wacha niku, bembeleze. Niku weke haya takushinda veve. Mini kaa joto babe kama ukona jeve. Na putreat kama toto kama niku bebe. I go gaga, I go go gaga. Chizi chizi kichwa niko zigzaga. Rumba manzena iskia mkama raga. Raga, 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 raga.
Every time I see you I go gaga. Every time I see you, I go gaga. I go gaga. Every time I see you, I go gaga. Every time I see you, I go gaga. I go gaga.
Kweli ya upingi, ujanja mwingi melekeza. Mwenye nacho upewa haki, ila sipasi kulipiza. Mwenda pole angu. Awezo mia akijikwa, yeah. Asire ujenga chuki, mi mjinga sija kata, yeah. Amini siku fichi, mapenzi pole lenye miba, yeah. Maswali mengi ulikosa kipi, kama mapenzi nilipitiliza, yeah. Nalala mwezangu na muka nilithani majivu moto umeniunguza, yeah. Kukara thamani umenishusho menipura magongo kiwete nimeanguka, yeah. Nalala mwezangu na muka nilithani jivu moto umeniunguza. Tukara thamani umenishusho menipura magongo kiwete nimeanguka.
Sina wivu, roho inauma,
kele upo mgongoni.
Tamani kujikuna.
Sina wivu,
roho inauma,
kele upo mgongoni.
Tamani kujikuna.
They say love is a beautiful thing.
Ila koko wa imekulemea. Sababu ni wewe.
Jua inanichoma kibandani.
Why just treat me right? I'll give anything you need. I'll be your one and only. Why just treat me right? I'll give anything you need. Baby, hey.
Nizemi wa migwari. sio sawa.
Sio sawa. I'm a high class girl. Bila hiyo sio sawa.
Baby itakuwa sawa. Basi niliwe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Na minyelewe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Basi niliwe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Na minyelewe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Na madini classic. Sina visenti ukweli, ila kitandani hatari ya kukudenja. Usiniache baridi kipenzi.
Si unajua mami
sio sawa.
Nataka niwe na wewe, lakini no romance with bad finance. Nalo ngumu kipenzi. I'm a high class girl.
Chonde chonde mami, usije niacha kilema wa mapenzi. Taratibu baby, njoo twende sawa.
Chonde chonde daddy, I don't wanna be a slave.
Usiseme sio sawa.
Sio sawa. I'm a high class girl. Bila hiyo sio sawa.
Baby itakuwa sawa. Basi niliwe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Na minyelewe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Basi niliwe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Toto laini laini anawakawaka.
DJ Arika
wanga wape vidonge, nimebaini baini wanatapatapa. Minawe paka kiyama, tuombe uzima, waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habisi fitina, wafike mabilinganya, situtoke dina. Nalegea
kutazama yako macho, yako macho. Nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani hodari,
hodari wa mapenzi.
Utundu kitandani hodari,
hodari wa mapenzi.
Katoto nyakanga kamemzidi somo na kumbwi. Chumbani kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri kuniwasha kapiripiri. Fundi haswa amekithiri kunipa nilewe. Kwasa kwasa ndani bingiri za kukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri kama sio wewe? Nichezeshe kidaru sosi kwa manane.
Fanga
nikande kipanda uso tufunikane.
Kanga
nipitishe bodala uko tukakutane.
Kanga
siepini wao puto wasijichangane watapasuka. Nalegea ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea ikigusana
now,
yangu na yako.
Now hear this.
Yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Hodari,
hodari wa mapenzi.
Fire, fire, fire.
Na sio ni kosa mtoko si stress. Kama wewe nikisha basi unipe. Na jueli diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagging. I'm super si stress. Kama rene jisha basi unipe. Na jueli diva last money spend. Hata nani mita Mr. Bad Game. Game basi pale Instagram be. Bena penda sana izoma pale Instagram be. Bena penda sana izoma yani pale Instagram be. Bena penda sana izoma yani pale Instagram be. Bena penda sana izoma
na mukia niko insta. Supa na kusuka nuna dinda. Ringa vile diva na tatisha. Twitter pana dhani ndalalisha. Chuma ona uyu ako danso amebeba. Ona uyu ako japa na mavela. Ona uyu yunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza twende dada blanda.
Na sioni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na chueli diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bad Game. Gena sioni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli diva last money spend. Hata nani mita Mr. Bad Game. Game basi pale Instagram be. Bena penda sana izoma pale Instagram be. Bena penda sana izoma yani pale Instagram be. Bena penda sana izoma yani pale Instagram be. Bena penda sana izoma
napenda izoma unanilenga na umevai luku tu. Unadai wife geja na zuku tu. Na kudm walai unadai nugu tu. Ukipita nkawe wacha juju. Boy child ashara usha dudu ju. Sponsa ashara usha jodudu ju. Na kudm walai unadai nugu tu.
Eba tuto akufiti shikisha njugu na njiji. Cheki bro washa shasha adi moru. Bila teacher kuna shule kuja daru. Nanash puff puff orosho piga shodol kuna giza. Ziki nice tuji nice uweki story. Kata maji pia shada legalize. Fali insta double tap kepo kendo tap.
Kiki kosa mtupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli diva last money spend. Hata nani mita Mr. Bad Game.
Katika 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 nina midadi kaya rumba. Kibao kato kinyonga. Mfuko nina mabumba. Lungu nichiri na sumti. Yani bo 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 bo. Kana niko shagal wo o o o. Yani nasi mama de 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 de. Kaki tingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. tena jifunge na ngata zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time, ni unopeni kunata, tena jifunge na ngata. La 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 la,
katika 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 katika.
Yani katoto kami kako ningingi, kamekazika ningingi nyuma mwi kako mwi mwi mwi, kana misifa shangingi likavizia kitambo. Leo kamenasa chambo kapakia na mgando kajegeje karambo. Kana michezo ngoma nisindi mbali zombe, nami nampatia zabuani muogo aja ngombe. Yani kana nikoshaga ro o o o, pagana simama de 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 de, kakitingisha wo 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 wo. Ola ona tendea, yani siwezi kutembea, cheche mena chechenea, yani hadi nalegea.
Katika 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 katika.
Maumivu na ugulia, mwiba ukizama na hisi mateso, utamu na ngangania, ndizi kwa nyama napata mchecheto, na kuna nazi kwa mkongo jo, na unga mchuzi wa soto jo, uno la rosti rojo rojo, mikunjo flani wa bogo jo. Kibao kata tenteme teteme, kilingeni kuzama uchutame, uwezi pata we mpaka usimame, aichagui mwembamba munene.
Nikalaze kwa bedi kitanda, nikachezeshe samba, nakalipo na body kinanda, tungulizi meni bamba.
Katika kambari, utazama nitabani, rangi ya joy mudengi, utadhani samabani. Tabasamu kamtoto beti kialo wa kismile, nitadanganya kisema sija kutamani. Ana mashauzi kabuda, kiuno chake fera, zigo mzito sana, mina shindo kantutula. Ana mashauzi kabuda, kiuno chake fera, zigo mzito sana, mina shindo kantutula. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby. Okay, my girl, oh yeah, you're my number one girl.
Pour me liquor, wait up, pour me liquor. Nice to go kata maje, maje, maje. Say pour me liquor, wait up, pour me liquor. Nice to go kata maje, maje, maje. This is an emergency. Someone call on la very good. I'm donning in energy. Baby, I'm all over you. Kila kukicha sibadiliki, ulinichengo kafunga na bao. Nasoma kama gazeti kwetu getu, maripa pampa wanataka deti, ni wape number, me I'll never date again. Your lover can't betray. Kachupa nimeshika kila time, machungu moyoni nikingoja, niliapa till I die, I'll fight for your love like a soldier. Pour me liquor, wait up, pour me liquor. Nice to kupata maje, maje, maje. I say pour me liquor, wait up, pour me liquor. Nice to kupata maje, maje, maje.
Why get shot at that? Why get shot at that? Say you miss my body and you say you want my back. Leave my wounded dead when you did all of that. Just drink up your liquor cause you did all of that.
anyway. You say you miss me, wanna come around. Hey, you wanna come back? No, you don't. Hey, how much girl get in your phone? Hey, come on and them and leave me alone. Hey, I was blind to you. I was blind to you. I was weak to you. Now you want me. Nice for what? Drink up the liquor cause you can't get it back. You must still love it, but you can't get it back. Human time and you not get it back. You better live with the Arab boy. Where you shot?
I'm a poor me nigga. Wait up, poor me nigga. Nice to put a maje, maje, maje. I'm a poor me nigga. Wait up, poor me nigga. Nice to put a maje, maje, maje.
You better pull that nigga. You better pull that nigga. You better pull that nigga.
Yo, what up? This is your boy Kid K, aka Kid Cora.
And they call me Mad Trax.
Tunajuani the cancel mzee, mzee. When you mix,
you listen to the sounds from DJ Arika.
Kusini mzuka zano nini wasupa bikini katikana mimi zungushaka mwili vijana wanatizi mabuda mafisi fresh unanukia nini bless umejibeba mingi piga magoti tunavua makoti tunapiga mapozi looks aki dosi bas pinuka twende mpaka chini tutishe mujini watindweni nini vunja magoti nikirusha manoti tunavuta mamoshi watu wananyonji fanya ni kama wewe una adabu. Peleka mbaka wapoteze fahamu. Wapoteze fahamu. Wakenge ndani ya nyumba wote waleweke. Waleweke. Wasupa ndani ya nyumba wote basu waletwe. Basu waletwe. Unanimaliza kabisa uki shusha pandisha miwa nitamanisha mami kidogo naweza kuzisha kuzisha uki shusha zungusha miwa nichanganisha siogopi gharama mufika bay kama ni sheremu pick every day nakata shinda timi na wembe kitoto kiko juu kushinda ndege utamu zaidi ya chari ya maembe kitu sofi kisonga utamu wa tende mbona tukipoa down ni mrefu tu sana tukisimama na wewe tunatoshana mara shijasho mwilizi kigongana. Magenge zile zetu za kuchotana zile za kuchotana juu kwa juu ni kubana mtoto mtoto chini kwa chini ni kulamba lolo.
Na nini mekubali ma hawa wawili nyuma na vuwa tingisha macho ni mekudota the nimi nikita nikikucheki ukidondo dondo saa
ina national agenda ni moja piga magoti wendo na ngoja sigongi ukuta wendo ntakuta basi pindu kama shika ukuta wanifanya nijisikie kama carpenter chicken live on bao wanifanya nijisikie kama boxer Mayweather nikimada hiyo rao cheza kwa maringo cheza kwa madharao anguka tuna wimbo tuna wamada kwao cheza kwa maringo cheza kwa madharao anguka tuna wimbo tuna wamada kwao
the fire, baby, nakuwaza, ay,
mimi naisha. Follow me on my DM. Tell me what you want. Emojis, what's the feeling? Baby, ooh. Now we under, wani maliza. Nobody have to know. Nobody have to get me and you. Give me dwaro, ema wati mokai. Ongenga marango kai. Give me dwaro, ema wati mokai. Ongenga marango kai.
Shawahi kumkaba, alilia kwa uchungu. Na mama yako nilipompola zaja.
Came up no pink cut. She look better with no makeup.
I woke up like this.
My soldier, all the moves major. She a star, I can never upstage her. She wanna run the world, I'm gon' pace her. Got her bills paid up, head to toe laced up. Bought a crib and TZ to be her neighbor.
I see how you feel, it's clear. I'm not here to disappear. I'll be with you when you need me. Don't tease me, just please me. It ain't no secret, boy. Maybe they were really wicked, they were definitely. Stand information, boy. Maybe they were really wicked, they were definitely. They call me, let's be my baby.
Follow me and be my lady.
Talk is cheap, the streets are shady.
Take my lead and be my baby. Hey, do you mind if I dance upon you from behind?
He's your girlfriend's favorite DJ.
On a ship of buffalo,
DJ Arika.
When no come, Akanyagichini. Jonjo Kangaro. Anagula bia
tembe
kifuani dodo
tembe
kipotapo daina nyange akitembea
meme meme
yani kama
tembe
mambo yote pambe eh okot usiogope okot eh okot
inama inama.
Nizame topeni,
nisafishe ni mwi mwi.
Toto prakata, kiuno shangacheni,
kishundu mwi mwi mwi.
Cheza ni kwonge veros,
veros.
Shaku shaku shogoros,
shogoros.
Uganda Maria Rosa,
Rosa.
Lagos dansi makosi,
dansi makosi.
Eh, oh God, usiogope oh God.
Sogeze
late time someone nikazi ndanga
chi hana nivuta ghetto kapige bunduki
hey bunduki
ila nogopa centro michezo ya mbaruti
mbaruti
nyege nyege wetu mwanza nyege 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 nishushe mwanza nyege 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 wetu mwanza nyege 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 nishushe mwanza nyege.
Rangi kama mchaluo, shape ya Mombasa. Apendagi mpasuo, ata kishinda basata. Tepe tepe, toto kama supu teke teke.
Homoro
kwa makeke, kitefali pupa watemeke.
Dombolo,
shaku shaku ya Masai.
Oh Masai,
kama na chuma papai.
Oh papai,
funika, funua,
twende.
Bandika, bandua,
twende.
Anika, anua,
twende.
Kanipa,
mwanza nyege
Oya kuteka likete te katoto akashekeke
Oya
kwenye bilingi te te ufunjaga na kete
Oh saiweke aiweke iweke aiweke
pitishe kwa chini
aiweke iweke
Miuno ya kazi kazini
Aiweke iweke Aiweke
Ile ndindindi
Aiweke iweke Aiweke
Moja shakiti bobo
Aiweke iweke Aiweke
Twende shaku kidogo
Aiweke iweke Aiweke
Chuma magimbimi
Aiweke iweke Aiweke Aiweke iweke Aiweke
What's up, guys? This is Rachel, and you're chilling out with DJ Arika.